chrome. When you be a booty size, it's not your time. You with that. When you be a booty size, it's not your time. You with that. Unadhani bila wea tuwezi ishi. Newsflash, tutaishi fiti. Tutakusau kama kamisi. Na memory tutoe kwa akili. Unabehave ni kawe tuko na option. Pia sisi, iyo ni caution. Kasi uruma singe kuwa na wewe. Usipo change itabidi nitembeze. A last chance, ati last chance. A last chance tuliacha last year. Iyo ndio ufala mista kikusikia. Usipo change, kanyanga. We niambie, ebu decide, it's not your time. Iyo with that, we niambie, ebu decide, it's not your time. Iyo with that, we decide, counter change, it's not your time. Iyo with that, we niambie, ebu decide, it's not your time. Unani threat, unani threat, utaniacha, si uniache. Unatu threat, utaacha kazi, si uache. Unadhani tunajali. Ujinga ni kudhani bila wewe atutasonga, tunasonga. Ujinga ni kudhani bila wewe atutaomoka, tunaomoka. We ni damn, dididididam. You're so damn, hii dunia si yako peke. You're so damn, utashtuka kuna ngoja ni kufuate. Usipo change kila mtu njia yake. We niambie, ebu decide, it's not your time. You with that. We niambie, ebu decide, it's not your time. You with that. We decide, counter change, it's not your time. You with that. We niambie, ebu decide, it's not your time.